jiwa minor road. Excel your shit your with man tauka 24. Oda my life they moving, mini chapa kwa 24. Una bonga trap, jodi na bring your shit kwa door. Kani ku step, nina magwashka 74. Give man PTSD, things that shit you get there before. Lazio my time ni 4, but 12 wanna fanya to set on toes. Yo, kunshika lucky never before. Mini kojeri na rusha mushiri, joa sidiri. Arifa liteka na iPhone, jana limpata kibonga na siri. G3 ni njini, sili, nyima kafiri. Sitko streets, hadi, ituvalishe amiri. Shori wakoko ni freebie, akini digi, mina mdigi. Bicha kini dia mechi na mwacha mebi, tutadhani ni ligi. Still I'm cheza, Super Mario, na Luigi. Faka mapengu wa lavi, jodi napenda maho wa kijiji. Ngoma za kwenyu ni dry, Buddha, rhymes ipake ya rimi. Niga kijaribu sneak this, shit ina get ballistic. Na run man down ka Olympics, Buddha, muki nifikisha limit. Unachachisha kwa mic, Buddha, tarincho characteristic. Bro na itinga bigi, na mshonyonge yo sides kushugi. Cheza na ganji ya mine, itime ya month, mina get moody. Malume toka rudi, unabonga sana kapita druli. Na lenta war in your hood, gangi na move ka Call of Duty. Faneto na nivo kwa beat na kam kazigi na Gucci. My favorite rappers chewy, na mfis for lunch ka sushi. Citrus and shots, when you revolver, mini Uzi. Sila zima nizue na gang on God, na chachisha solo Baluchi. Kini on the moon.